It's the kids, baby.
Yeah.
RJ, the DJ, all day, baby.
Your little boy, Gaddafi, and I'm too real, Safi. Young King, look, I'm dripping now. Fuck, I haters wanna hate. I'm whipping. By the way, we gon' take. And of course, by the way, my bro, town like a big. Cause I don't know, man, who's not, who's real, and who's fake. On attack and it's dark, my nigga, I'm sorry, cause I'm in a row. Now, deal is a pleasure, a chop chop, my nigga, I can f with you. RJ, man, we don't stop, and we drip drop off easy. None of my boy, none of to say, who's the look at my cheese, okay? Look at me, no pacacho, no boss, sana, no daddy, yo. My daddy, mean though, a barrier. So, piggy, mingo, in the row now. Who's real, who's not? I don't give about you. Unachukia gapeke yako bro. Napendwa kanyomi la kariyako.
I'm in a good time. Yeah.
Mwana mwalima chachali toka mbali mbali. Nangangali nachofanya weko bali bali. Vesikali na mistari ni hatali dali. Kama kachumbali na binzali kwenye wali wali.
When you gonna fall like a tambo, sawa mubiba da rambo. Mitangu mdogo noza fanya game, kaza fame kwanza bingo. Wachache wale mini nitafika wengi wakini sifu kama pambo. Ilini chokadizo pata kusikika tibada pesa zake skendo.
Wamevami ya shele bila kadi. Watakunywa belea kwenye jagi. Wana pozi kama ni kiminaji. Onoge ya sabuni za magadi.
Gigini kick, kuli mikiki mikiki. Sika ma trick, ata su kwenye muziki. Mi kwenye beats nikipitisha yangu mandishi. Najiza titi siaminiki na kuaminisha gigi. Mimi ni gigi money, mimi ni gigi honey. Kudanga danga, nisema maisha, acha midani. Hadi vi, what is it? Naonekana, what is it? Walosema, Tito boy, wako chari, roundi hii. Eti mi kabila gani, wanaulizana mitani. Mimi ni gigi, kabila mani, niko na kong nyani.
Hey to RJ the DJ, kutoka WCB, what's happening, baby, baby. I'm gonna big up to my boy, Zombie, and to the kids.
It's the kids, baby.
Country boy, country wizzy. Queen the land, queen the land. Give your money the bodies, baby. I'm in the process, I see you. Kung flow, holla to boy. I'm gonna big up to my boy, Jazz, we did it again, bro. Hey, yende kwa
wafuaji wote
wa Tanzania na walioko nje ya Tanzania. I drip, I wote,
kiboko yao.